Sauf à on est bon, on est big man.
La moitié de l'échelle.
Nda nawe koma zoti makufila sinakuze ndikacheza nawe koma zoti makufila sinakuze ndikaenda nawe
girl
ndikacheza nawe
girl
ndikaenda nawe koma zoti makufila sinakuze
kala limosi uenda limosi kujamba le limosi nali besti nkale panali mau odi sinakuze unachoka mafulu mila sinakuyuse pano unagwidwa ndi ena nzanga ose pano ine amantinena unkandila badila ine zusandikuza unkaembekezela maoza kuuza iwo unatopa unangopesa wina ine ndina kuluza mayo anakuwina kani ndijidodo kusama suga kwanga malina ina wakumandi na uluza chomu ndi kufuna siku una pafupi pa dika kuona ntima wanga zuzi kachomu ndi kufuna ukali wanga basi kani tajikunti jazindi uza basi
ndikaenda nawe koma zoti makufila sinakuze ndikacheza nawe koma zoti makufila sinakuze ndikaenda nawe
girl
ndikacheza nawe
girl
ndikaenda nawe koma zoti makufila sinakuze
sinasile pompo kumakulonda londa ndimakala kaganga nchenche pachilonda ndimaona ngati usinte makaniso anakukondesesa udamba makaniso makaniso mtima samatoka kama kukanisila pano ndimakulila ntawi ya kumbuyo mtima ila mulila ine zosa ndikuza osakuuza chomo unkafuna tizikala limozi wina kulikose tizienda limozi tinkani tajikwonti chakuzati mvaso linyimbo tajikwonti chakuzai mbaso chomo ndikufuna sikuona pafupi pa dika kuona ntima wanga zuzi kachomo ndikufuna ukale wanga basi tinkani tajikwonti chazindi uza basi
ndikaenda nawe koma zoti makufila sinakuze ndikacheza nawe koma zoti makufila sinakuze ndikaenda nawe
girl
ndikacheza nawe
girl
ndikaenda nawe koma zoti makufila sinakuze
ndikaenda nawe koma zoti makufila sinakuze ndikacheza nawe koma zoti makufila sinakuze ndikaenda nawe ndikacheza nawe ndikaenda nawe koma zoti makufila sinakuze.
So far on a beat, man.
On a beat, man.